www.radiomusique.com.
As a forest, eskide, totola mama champagne.
Ara DJ Nguto, yeah, yeah.
Smart Africa Records.
No, yeah, man, is squeezy, madadam chalupo, napenda side in binuko. Wakibongo napenda feni mkatiko. So kitoto napenda binju mbinjuko. Mimwezako nitauza shamba la mengoko.
Exi wangu nimemwaga nimemtupa. Mamae alipende kuonga kudumia. Mamae inapenda vya bure na ili baba. Mamae kitandani kama gogo exi wangu. Mamae mimwezenu nimelimwaga nimelitupa. Mamae
uwe jamani sifuri saba tisa tisa nisevu wa mchongo. Mimwezenu demu mkari pisi mzuri lakini wa mchongo. Oja mani suti kari gari kari webosi wa mchongo. Mimwezenu demu mkari pisi mzuri lakini wa mchongo.
Kalia inaga mbambamba. Dada vipi basi punguza ushamba. Unataka verosa baby wangu ntaitoa wapi. Temeke upataki unataka masaki. Unataka verosa ntaitoa wapi. Temeke upataki unataka masaki. Aina chura, aina kukilimbwasa. Kuja sura na wala tuchekesh. Umziki au na midi na wala au na bass. Kuja sura na wala tuchekesh. Ex wangu nimemwaga nimemtupa. Ex wangu nimemwaga nimemtupa. Mamae alipende kuonga kudumia. Mamae inapenda vya bure na ili baba. Mamae kitandani kama gogo ex wangu. Mamae mimwezenu nimelimwaga nimelitupa. Mamae
uwe jamani sifuri saba tisa tisa nisevu wa mchongo. Mimwezenu demu mkari pisi mzuri lakini wa mchongo. Oja mani suti kari gari kari webosi wa mchongo. Mimwezenu demu mkari pisi mzuri lakini wa mchongo. Angutwe ware wenye ukimwe kaswende uparanta kisonono yuti aigonorie. Tunanunua
shemeje na binu achani. Akibinu achani Temeke unondoka nae. Akibinu achani Mbagala unondoka nae. Akibinu achani Kinondoni unondoka nae. Akibinu achani Webusa unondoka nae.
Kamalaya shika ukuta. Shika ukuta. Malaya unashika ukuta. Shika ukuta. Kamalaya shika ukuta. Shika ukuta basi. Shika ukuta. Shika ukuta.
Sisi yao Ala DJ Nguto, Mr. It.
Yeah, yeah.
Ana sime ni msani. Wataelewa.
Yeah, yeah.
As the baddest thing, as men sini Tanzania. Eskija team well. Answer me sana director more than Joe Bank gang. Empire, I don't need you. Kizzy boy. I'm Mr. Ruka. Ama chemba brandi Dinyo mturia. Anisalimiani sana serikali ya Rugalo. Awe nasi da prince. As the baddest gang.
Smokumziki.com.